ngiyacabanga, I'm busy daydreaming. Yoze ngicine ngikhuluma ngedwa, lo muntu ngiyamthanda.
Imizwa yami ifuna wena, uthando lami lwenziwe nguwe. Ingoma yami ngibhalele wena. Khetha wena. Ake ngibuzele nyena, ake ngibuzele.
Ange nijongele.